la gudala minangula Nabanda badale nga wajula Gati na makala bayangfuna Yongele mitwali si yangshula Guningi, 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 guningi Hoguse ngonde niyang Guningi, 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 guningi Hoguse mashamba Guningi, 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 guningi Hoguse ngonde niyang Guningi, 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 guningi Hoguse mashamba Ngasuge makaya ngakupuga Ngiyoza mimpilo nokututuga Ngafige ngachala ngashagula Sekupheli mnyaga kukukvuna Batangbongi mpilo nukulala ngesilo Lapo ngpuma koni katisela keleziko Kota ngsene ifisa nglali nkwashiswa jizo Kona gele msamu sengsaba na masiga Manza mnyama ya nzungeza Kuluma joslamu ya zingezo Gizizwa ngingeta Abangizwa ngmemeza Bengitiga pela Gantikningi kuseza pela Kusugela gudala minangula Nabanda badale nga wajula Gatina makala bayangfuna Yongele mitwali si yangshula Guningi, guningi Guningi, guningi Hoguse ngonde niyang Guningi, guningi Guningi, guningi Hoguse mashamba Guningi, guningi Guningi, guningi Hoguse ngonde niyang Guningi, guningi Guningi, guningi Hoguse mashamba Kusukela kudala ngehuzuka Angikabi mdala kodwa ngiyaguga Ngibukele ontanga bayangidlula Ingane ziyakhula mina ngikhonka amathuna Angikholwanga ingane yami ifele ezandleni zami Sengisaba nokubamba indlalifa yami Ngifumbethu kumnyama kazi ngizobugeza ngani Isiphile sisone sikhokhwa ngaleli nani Amanzi amnyama yangizungeza Khuluma dloslamu yazingezwa Ngizizwa ngingedwa Abangizwa ngimemeza Bengithi kuyaphela Kanti kuningi kuseza phela Kusukela kudala mina ngikudla Nabantu abadala ngabadlula Ngathi namacala bayangifuna Yongele mitwali si yangshula Guningi, guningi Guningi, guningi Hoguse ngonde niyang Guningi, guningi Guningi, guningi Hoguse mashamba Guningi, guningi Guningi, guningi Hoguse ngonde niyang Guningi, guningi Guningi, guningi Hoguse mashamba
Gizo kukanjalo ngelukthula Ngizoqina njalo ngizokuphuka lo mthwala ngunqeni yizongthusa ngicela kuphela amandla ngicela ukuthulwa kuningi kuningi